kuva igice cya 36. Basareli na Ahoriyabu bakorane n'umuhanga wese Uwiteka yashyizemo ubuhanga n'ubwenge bwo kurema ibikoreshwa imirimo y'ubwo buturo bwera byose, barimo ibyo Uwiteka yategetse byose. Ibintu by'ihema bikorwa. Mose ahamagara Basareli na Ahoriyabu n'umuhanga wese Uwiteka yashyize ubuhanga mu mutima we, umuntu wese watewe umwete n'umutima we ngo aze gukora uwo murimo. Mose abaha amaturo yose Abisirayeli baturiye kurema ibikoreshwa imirimo y'ubwo buturo bwera ngo babiburemeshe, kandi bakomeza kujya bamuzanira andi maturo ava mu rukundo ibitondo byose. Abo bahanga bose baremaga ibyo kuremesha ubwo buturo bwera byose bava ku mirimo yabo bakoraga. Babwira Mose bati, abantu batuye byinshi bisaze cyane byo kuremesha ibyo Uwiteka yadutegetse kurema. Mose ategeka aya magambo, bategeka ko bayamamaza mu mahema yabo hose ngo ntihongere kugira umugabo cyangwa umugore urema ikindi cyo guturira kuremesha ubuturo bwera. Uko niko babujije abantu gutura, kuko ibyo bari bafite byamaraga kuremeshwa byose bigasaga. Abahanga bose bo mu bakoraga uwo murimo bari mu bwo buturo babusakaza imyenda 10, bayibohesheje ubudodo bw'ibitare byiza buboheranije n'ubw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba. Bayibohamo ibishushanyo by'abakerubi abahanga bari bo babiboha. Uburebure bw'umwenda wose buba mikono 28, ubugari bwawo buba mikono 4, imyenda yose iba urugero rumwe. Imyenda 5 bayikomba tukwayo n'iyindi 5 bayikomba tukwayo. Kandi badoda imikondo y'udutambaro tw'imikara ya kabayonga ku musozo w'umwenda uhera igikombate kimwe, badoda yindi nkayo ku musozo w'umwenda uhera ikindi gikombate. Badoda imikondo 50 ku mwenda umwe n'indi 50 bayidoda ku musozo w'umwenda uhera ikindi gikombate, iyo mikondo irerekerana. Bacura ibikwasi by'izahabu 50 babifatanisha ibyo bikombate, ubwo buturo buba bumwe. Kandi baboha imyenda yo gusakara y'ubwoya bw'ihene ibihema risakara ubwo buturo. Baboha imyenda 11, uburebure bw'umwenda wose buba mikono 30, ubugari bwawo buba mikono 4, iyo myenda uko ari 11 iba urugero rumwe. Bakombata imyenda 5 kwayo n'iyindi 6 bayikombata kwayo. Badoda imikondo 50 ku musozo w'umwenda uhera igikombate kimwe n'indi 50 bayidoda ku musozo w'umwenda uhera ikindi gikombate. Bacura ibikwasi by'imiringa 50 byo gufatanisha iryo hema ngo ribe rimwe. Kandi baciranye igisakara iryo hema mu mpu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo zitukura, bakirenzaho igicirane cy'impu z'inyamaswa zitwa tahashi. Kandi babaza imbaho z'imiganda y'ubwo buturo mu mushita barazishinga. Uburebure bw'urubaho rwose buba mikono 10, ubugari bwarwo buba mukono umwe n'igice. Kandi ku rubaho rwose haba inkarwe 2 zifatanye, abariko bazibaza ku mbaho z'ubwo buturo bwose. Babaza imbaho z'imiganda yabwo iz'uruhande rw'iburyo ziba 20, kandi bacura imyobo 40 mu ifeza yo kuba hasi y'izo mbaho ko ari 20. Imyobo 2 yo kuba hasi y'urubaho rumwe ngo ushingwemo inkarwe zarwo zombi, bityo bityo. Kandi babaza imbaho 20 z'urundi ruhande rw'ubwo buturo rw'ibumoso, bazicurira imyobo 40 mu ifeza, imyobo 2 yo kuba hasi y'urubaho rumwe, bityo bityo. Kandi babaza imbaho 6 zo mu mwinjiro w'ubwo buturo iburengerazuba. Kandi babaza imbaho 2 z'imfuruka zabwo zo mu mwinjiro, hasi zibi zivuyemo nk'2, kandi zibi myishyikire kugera ku mpeta ya mbere abariko bazigira ku mfuruka zombi. Nuko izo mbaho ziba 8, imyobo y'ifeza zishingwamo iba 16, imyobo 2 iba hasi y'urubaho rwose. Kandi babaza imbumbe mu mushita, imbumbe 5 zo ku rubaho z'imiganda y'uruhande rumwe rw'ubwo buturo, n'izindi 5 zo ku mbaho z'imiganda y'uruhande rwabwo, n'izindi 5 zo mu mwinjiro wabwo iburengerazuba. Imbumbe yo hagati y'izindi iringanije imbaho bayibaza ari umwishyikire. Kandi izo mbaho baziyagirizaho izahabu, bacura impeta mu izahabu zo kuzishyiraho ngo zisesekwemo izo mbumbe. Imbumbe nazo baziyagirizaho izahabu, kandi umwenda ukingiriza bawubohesha ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza buboheranije. Bawubohamo ibishushanyo by'abakerubi, abahanga b'ibyo aba ari bo babiboha. Bawubariza inkingi enye mu mushita, baziyagirizaho izahabu, inkonzo zo kuri zo ziba iz'izahabu. Batekera izo nkingi feza zivamo imyobo 4 wo kuzishingamo. Kandi umwenda wo gukinga umuryango w'iryo hema bawuremesha ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza buboheranije. abahanga bibyo baba ari bo bawudodaho amabara. Babaza inkingi zawo uko ari eshanu, bazishyiraho inkonzo zazo, imitwe yazo n'imitambiko yo kuri zo bayiyagirizaho izahabu, imyobo zishingwamo uko ari itanu ibiyimiringa.